my sugar baby banana na na. Una captivate my soul. Nikupeleke bana mama mama hello. Mommy carry and go. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona na na. Mapigo moyo ula la la la. My booga baby, be my sweetie, sweetie, keep it natural. My sugar baby, oh, tango sami, nakupenda, bila wewe, hakusiwezi. Mbona kila kila nikikuona na na, mapigo moyo ula la la la. Mbona kila kila nikikuona na na. Take your mind away.